Yeah.
Ah,
yes,
man, Inga zilinda ba yakizo ba inga uga hle. Angizi wenu yazazu makwa pensa ichika uga hle. Inga zilinda ba yakizo ba inga uga hle. Angizi wenu yazazu makwa pensa ichika uga hle. Yeah yeah yeah, manje ngipostela. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Nganoveleke kuwe, nganoveleke kwentombi yami. Nganoveleke kuwe, nganoveleke kwemuntu wami.
Shalala, how man you so full and I'm a camera. It shalala, how man you so full and I'm a camera. Aye, yes, you when we are quados, and the ones I'm no man, we are tambour. I know man in your coos, we are shawl. How my young say you man, muzo chawulana. But it's all ubunko still. Gakusa ulale ubunko still. Nemali yami izolo ubungitsotsile. Ayi phela nginentombi usukhohliwe na. Mina bengithe hlalala, awu manje usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala, awu manje usufuna nemakamere. Yeah yeah.
Ingathi le ndaba yakhe izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ukahle.
Yeah yeah yeah, manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye maye maye, ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.
Mangikuzu yangthuka usuqala ukungihlupa maqeda lapho ungibiza ngesithutha wena uyathanda vele ukuwa mangikuzu jahulwa usukhohliwe sakhe isikhundla ngcono siyeke mali ekuhlula abangani bami ngabo bangijabuke umakwapheni ngabo uyasijabule. Entabeni zethu nangu yacambuke. Mangaphuma kuwe ngizokululeka.
Ingathi le ndaba yakhe izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ukahle.
Yeah yeah yeah, manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.